na mkangware body iko na uchovu. Hangover juu ya tabia zangu mbovu. Na jikonsole mini roju. Sherehe lazima kuna kitu neza nshodu. Sato likuwa ni mazishi club flani. Sina memories yesi kumbuka ni club gani. Bora form iko na tei na crash ndani. Club hopping utadhani Bugs Bunny. All I remember ni ati ilikuwa ni lead plus. Bia ligi ndogo kwangu yo ni litmus. Aftermath ni miku bleki meme live. And mama told me that only God can save me. Mkoko floor bado na jiri collect. Honestly misi pendi kujipata kwa imes. But this the only way mi utuliza mawazo. Ataka izi tabia zini wachanda ya trap.
Kimeza glasi mbili mbili mpasho. Siku mewaka kama vibiri titano. Aibu ya celeb ni content ikimbizi bundles. Rada
na feel ivi ivi bado. Knees weak niko dizzy dizzy bado. That's when I notice siko kwangu friendly dani. Here we go again. Apa Johnny wapi kwani. Na confirm kani ko solo. Apa nilifika vipi kwani nani nilifollow. Try to find my phone inakani lipoteza. All I can see ni unga flani imeja kwa meza. Niko kwa flow bado na jiri collect. Honestly misi pendi kujipata kwa imes. But this the only way mi utuliza mawazo. Ataka izi tabia zini wachanda ya trap.
Nayo nzito nko tempted kwanza kukunywa bahari ndani ya chupo kizamo na yumba yumba maskani mtani na kambia majama flana na pupa. Pia pressure ya pombe juu pesa plenty kwa pori. Presence yangu kwa bukla mnapewa povu wa di morning. Simo zimepigwa 40 na lenga na jua ningori. Bazenga sinanga worry mapema ntasema sorry very fast na kasimo flight mode. Mwili ko hapa kili different time zone. Kusiririko neza dhani by force. This the life I chose. Osi wali diagnose mimi. Oh my god.
Jehovah ninaomba uweze kunipusha na pressure.